Mabelani, sala sala chintimani. Ai baby kelo funa bani, mina ngfuna wena nale nambi ngishanga phakathi imizi yakhupu. Avela yoni sikechile, inambi ngishanga phakathi. Avela yoni sikechile, inambi ngishanga phakathi. Avela yoni sikechile, apikipiki mabelani.
Ngithi njalo manje ngibona uvela ungishaya ngaphakathi.
Asala sala chintimani.
Manje ubheke emehlweni uvele ubheke phansi. Hello, uyakhumbula sifuna kodwa sisabani. Njalo manje ngibona uvele ungishaya ngaphakathi. Manje ubheke emehlweni uvele ubheke phansi. Ngabuzwa kwabaphansi ukuthi vele ngifuna phansi. Bavumelana na, ngathatha sami isikhathi. Ngathandaza kumdala ukuthi ngingabi namafight. Isinga, 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 got next plans. Akekho ofana nawe, yeah, that's a fact. Ngithi mangashata nawe ngizothi God bless. Be the best. Ngithi ngibonga uNkulunkulu ukuthi ngenze i-champ. Ngithi ngiphinde ngibonga kuwe ukuthi nginike i-chance. Baby, can you dance? I'm my best.